Iminsinirci nama oro mumutima Nibikumara mimbaraga nabyo nibyinshi Naho uherukira abaganga bakubwiye Iminsi usigaje nayibaze Gusa nijwi rituje Inyumuriza umutima wawe Ubwira nihagarara Ku ijambo nakubwiye Ninjyuza kuryama No kuramuka kwawe Witinya Iri si ryo herezo Komera Tarinzira Ndacha gufiteho Umugambi mnyiza Witinya Iri siryo herezo Ndagukunda Kandi mwitaho Ndimani haza Kwifuza kwawe kose Ari nubwo wasenze bikomeza kumera nabi gusenga wumva wabivamo hanze babonara amahoro gusa imbere washize bigatuma wumva kiryari ryo herezo ariko nibyo ukomeza Serano nivugiye anga masi wanje yakure kuri byo bikugose Imana sinaguta cyangwa nguterane witinya iri si ryo herezo
Iri si ryo herezo